umhlabundichigele bani bendi valelindlela ya uthando lundivikele lwenzuba zivule kindlele zivale weyo kuba bhlungu mzuzwana nje kuba mnandi ma zipholi zilonda zirhawuzelela akubi mnyama ndihleli nawe kungamnyama njani ngobukukhanyakwa kuwe nje isandla esindibambile senzuba omelela mathambo namhlanje uthando endilufumene lwenzuba sivuleke ndle ezivaliweyo isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumene lwenzuba sivuleke ndle ezivaliweyo buzuba kanjani na ukhe wasidoke wabanjwa zizandla zabangendawo nakumnandisaphila and abayazuba badila nabani na namhlanje bendibambe ngentliziyo nje bayabhubha bafe bangcwatyelwe impumelelo yam abanye babo ndihleka nabo kodwa ingaphakathi labalithethi ndiyayazi isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumene senzuba sivuleke ndle ezivaliweyo isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam namhlanje uthando endilufumene lwenzuba sivuleke ndle ezivaliweyo usukala ndasekhaya jongilanga ndizobuyela ekhanyise usukala ndasekhaya jongilanga ndizobuyela ekhanyise isandla esindibambile senzuba omelela mathambo wam
Sounds good, where's over? Sounds good, where's over?